wacanye umuriro udashobora kuzimya wacanye itara nyumuntu amukizima kuki wahisemo kunyicira ubuzima kuki wampaye urukundo nyumuka runyima wafashe umutima wanjye uwushyira ku butaka uraribata wampaye karibu mu nzu ugeze muhita uyabangira ingata ndarira nk'umwana batse akaryoshye atangiye kukarigata ndiruka ku muyaga nzi neza ko nashobora kuwufata nta nubwo nzi icyo wampoye kuko mu kugenda ntiwasezeye nkora ibishoboka byose kugira ngo menye aho uherereye mpamenye nakugeraho nkakwaka ubusobanuro nkeneye wenda ubu nashyira intimba agahinda mu maso ntikambereye waranyinishaga waranjishishaga warishimishaga unyica udashyizemo imiyaga wakinye umukino udakinwa gukinisha amarangamutima ukimara kugenda numvaga ngufashe nahita ngufima ubu kandi uwo muri kumwe ntazi ko afite marine uretse no kumuca inyuma wamuturitsa nka mine rimwe uzamuca muri humye umusyi umugira ifarine umwihanaguze nk'agasume ujugunye mugarani yeah. Hambere umukunzi w'ukuri ntiyakoraga ibidakwiye none ubu numva ngo ikizira kiliziya yaragiciye kukijye kuki wanyinjije uri busige nari mubise cyangwa nazize ko nta bice
uransiga